Iy'ngane phela osuthi pha.
La bengona kweli njabulo, la bengona yonke into imnandi. Ungastresi senza amapati, ungawari spenda le mali. Yonke into baba, yonke into right, yonke into baba, yonke into 100, yonke into baba, yonke into imnandi. 100% telunga wa u crazy nemfezi sinkanyezi 100% labes fika khona kuvele kube mnandi, labes fika khona kuvele kube iparty, labes fika khona injabuli injabuli injabuli. Estage ishabulisa abantu, screaming my name, they screaming my name. Vela msasin, isnika siyabiza, kela ungasabi madala mashayi namba fedu zokwala. Oh, sijabulisa abantu hip hip hure, makufika thina hip 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 hure. Bayenza amabala, senza ubumnandi, bantu mutando mutando. Keep your money, busy ngani. Why you zenza serious? Gantu petu miley. Tell him miley spam. Tell him miley spam. Tell him senzu yip, 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 ure.
Lapes kona, senzu bumnandi. Senzu bumnandi, senzu bumnandi, senzu njabulo. Lapes kona, senzu bumnandi. Senzu bumnandi, senzu bumnandi, senzu njabulo. Lapes kona. Senzu bumnandi, senzu bumnandi, senzu bumnandi, senzu njabulo. Lapes kona, senzu bumnandi, senzu bumnandi, senzu bumnandi, senzu njabulo. Yosithola sidla inyama yenhloko singenandaba, yosithola hlele Captain Park. Sidlalela nje singenandaba, awololo. Ubumnandi into ebuzwa kithi, nabantwana bebe bekhona la.
Lapes kona, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza injabulo. Lapes kona, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza ubumnandi, sihamba nentombi yodumo. Sosithole wasabi, siphuza amawayini, sidla amasushi, sidla amawayini, siphuza namasi. Lapes kona, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza ubumnandi, siphuza injabulo.
Mawubona imfesi, what I'm for now. Mawubona ucrazy, what I'm for now. Izinja zamlezo, all over bamlabo. Inkabi zamlezo, ushus kanti kid. Mabengafika lana, kungaba mnandi. Kungaba mnandi, kungaba pobo, kungaba 100. Kwakumisilo kwabanye, kungaba mnandi, kushiswe ikhotha. Lapes kona, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza injabulo.
Lapes kona, senza ubumnandi, senza ubumnandi, senza ubumnandi, sihamba nentombi yodumo.
Yonke into baba. Yonke into right, yonke into baba, yonke into 100, yonke into baba, yonke into mnandi, 100% telunga wa. Obheka umnandi kanjani, oh, uthanda kanjani, obheka umnandi kanjani, woah, kumnandi kanjani, ay, bheka ngihlaka kanjani, ngismayila kanjani, bheka isidodlo sinjani, ay, ay, ay. Ayikumnandi phethe inkabi zami, ayikumnandi phethe inkabi zami. Ball of Africa odu wasabi senzu hi 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 hi.